Kulire dwaro lya government ritibira igomberese center 3 mu gomba ye igombe mu district eyobugweri ngone yomuchara ekibwa nantale damali mukungu agamba bafunye okusomozebwa okwamaanyi eri abantu ab'enjawulo abagenzi balwala omusujja kyokka ne bekkakkanako kubanga be bato bejjanjaba nga tebannaba kubanga tebaddukira malwaliro ga gavumenti okujjanjabibwa. Ono ategeezezza nti embeera eno ya bulabi eviiriddeko abantu bangi okubanga eriyo tebafa era ng'agamba nti omusujja gweyongedde nnyo mu kiseera kino ebyo mu bitundu ebya disitulikiti y'obugweri n'aluka asaba abantu babulijjo okulaba nga baddukiranga malwaliro bakemaleko ebirebwa obulungi n'abasawo abakugu n'oluvannyuma okusobola okubanga tebafuna obujjanjabi nga bamaze okubanga tebo tebafuna ekituufu kyennyini ekyebaloma.
Mwide mwetanire tubakeberenga tubenga tubawa obwidandabi bwene obusaanira okola ki okozesebwa tulekere okweidandaba bene eyo waka kubanga kyeinamiza ino ni wano duze eriyo mama abairenga yakafiirwa bwakwida kwidwaliro nti yajyotuuka ng'alina okubanga omwana oyo bamusindika eruuyi paka we bamusindika eiganga ngaye ate oluisi wobanga weyuniire waida mangu omwana oyo nitwidandaba mangu omusudda gw'ensiri twida kuwa ugana nti omwana aweire mu omusaayi kuba omusudda gw'ensiri gumala mu omusaayi ate gwakuleetera efensi nnyingi okulwa ku kitanda okuba ne stress eyo nti olinoonya kino ni kire tobaana tweyunire okuba nga twidda ku iddwaliro lyaife ery'eigombe tulikozese bulungi.
Omubaka wa pulezidenti wa disitulikiti y'Obutale Jangoni kulaba Isabiri David Bunambira ayimirizza enteekateeka z'okulonda obukiiko obulala obugenda okulembera enteekateeka gavumenti gye yatandikawo ey'okuyamba abantu babulijjo okulaba nga bakulaakulana nga basinziira ku miruka eyitibwa Parish Development Model. Onategeezezza nti oluvannyuma olw'amawulire ge bafunye tewaliwo abamu ku bantu abagamba okuba nti badde baagala obukulembeze abadde batandise okubanga tebo tebagulirira abamu ku abo abalina okubanga tebabalonda babalonda ekintu ekitakkirizibwa amateeka. David Kulaba Isabiri mu bigambo byayogedde mu lukiiko olw'amawulire abinyonnyodde mu lulimi Runyanyimbe.
We have started on the elections and then they have been suspended due to unavoidable circumstances. We discovered that there is some chaos that is involved in the elections. In some areas, there is hooligan. People wanted to fight one another. So we seemed insecure and we suspended until further notes. The situation is currently unpredictable, but as security, we are going to look into those hot spots and see how best we can handle the people so that the process can begin again. Human nature, especially in Uganda, today, when anything concerns one leaving the seat where he is and another wanting to come in, it has been like that. Even in the general election, you saw things, people are rough. So it is the same process.